Akachiko kebyokulonda mu ggwanga kategeezezza nti wabadde okukkiriziganya wakati w'abanoonyi obululu n'ab'ebyokwerinda okulaba nti wabaawo okugoberera amateeka g'ebyokulonda ku buli ludda okusobola okumalawo okusika omuguwa okuzze kulabikira mu kunoonya obululu. Olwaleero Ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga asisinkanye ab'ebyokwerinda n'abakiikirira abantu abeesimbyewo okuvuganya ku ntebe y'obwapulezidenti okuba ttooki mu kunoonya obululu n'okukkaanya ku birina okukolebwa okumala okusika omuguwa okulabikira mu kunoonya obululu ng'akuviriddeko n'abamu okufa ate abalala ne balumizibwa. David Lewis Rubongoya, ssaabawandiisi w'ekibiina kya NUP, agambye nti bagenda kulondoola okulaba enneeyisa ya poliisi okulaba ng'essa mu nkola ebyo ebikkiriziganyiziddwako. Ate Moses Byaruhanga akiikiridde avuganyiza ku kadda ya NRM, Pulezidenti Museveni agambye nti wateekwa okubaawo enkola erungamya ku kuyisa ebivulo n'okunoonya obululu. Ye Augustine Ojubile akiikiridde owa FDC mu kalulu k'obwa pulezidenti, Nelson Mandela Mafabi agamba nti beemugunyiza ku bantu abazze balumba mu bifo gye bawenjeza obululu. Poliisi egambye nti bagenda bakkaanyiza nti wagenda kubaawo okugoberera amateeka mu kunoonya obululu okusobola okumalawo okusika omuguwa okweyolekedde mu nteekateeka eno.